yaphela into emnandi yashera into emnandi ungancishi mina uzongibala nami
Into emnandi ungancishi mina uzongibala nami.